Nimi ya pata do. Shayela ifona, nkwana you already know. Wanga mtakoma, nimi ya pata do. Shayela ifona, sasa you already know. Wanga mtakoma, nimi ya pata do. Shayela ifona, nkwana you already know. Wanga mtakoma, nimi ya pata do. Shayela ifona, sasa you already know.
I've been going round the city every day. Private lessons, hungry belly every day. Now I got the money, spend it all a lavish way. Now I see them bitches catching feelings for ways. Na wangalibana, ikashindikana, utini mfana, ngabantu mfana. Agela mpumelelo yami, uwezi kushindana nami. Manege ntakuwa chanjiani, na mami ni Mungu na si shetani.
Tunauwa wanga, tunauwa, tunauwa wanga, tunauwa. Tunauwa wanga, tunauwa, tunauwa wanga, tunauwa. Wanga mtakoma, nimi ya pata do. Shayela ifona, nkwana you already know. Wanga mtakoma, nimi ya pata do. Shayela ifona, sasa you already know.
Nilitamani kuwa famasi, toka mdogo, futa kamasi. Ukubwa shika mkasi, mdogo mdogo kukata nyasi. Steam za nyasi, tulivuta kwa karatasi. Togea uko basi, mono nani gasi gasi. Oh yeah, lisha gombania ukoku. Toka mdogo lone kana kama kochu. Oh yeah, mixa koko tama kopo. Kupendeza mpaka skukundo mtoko. Shavaga pensi ugoroka. Mara shati metoboka. Leo nanyosha pasi jinzi nanyooka. Nanokia unyonyo, nanyuka.
Tunauwa wanga, tunauwa, tunauwa wanga, tunauwa, tunauwa wanga, tunauwa, tunauwa wanga, tunauwa. Wanga mtakoma, nimi ya pata do. Shayela ifona, nkwana you already know. Wanga mtakoma, nimi ya pata do. Shayela ifona, sasa you already know.
Nami Somali. Mbao zipo lete nyundo tuto boy. Msala msala lewanga na chapasyon ya tari. Nilifundishwa kulowesha nisiloe. Nikila sara na shushaga bapa. Wote wageni hata wenyeji wamealikwa. Pozi hatari tatizo ni mpiga picho. Kio na weaver to support. That's it. Nisako na mpanga kando na catchy feelings the main. Check, check, check.
Tunauwa wanga, tunauwa. Tunauwa wanga, tunauwa, tunauwa wanga, tunauwa, tunauwa wanga, tunauwa. Wanga mtakoma, nimi ya pata do. Shayela ifona, nkwana you already know. Wanga mtakoma, nimi ya pata do. Shayela ifona, sasa you already know.
You know we made that shit, they call me Baita B. Mna kesha, mkiroga, si tuna play like this. You wish to ball like we, you want ball at tea. Vyote vita fanana, ilo so akili. Hey, tunafanya for mana, tufanyi for show, show. Party la kikubwa paka majogo, go. Nisha soda sana nkiwaza before, pow, pow. Aba kwenye mapi, you already know, no.
Tunauwa wanga, tunauwa. Tunauwa wanga, tunauwa. Tunauwa wanga, tunauwa. Tunauwa wanga, tunauwa.